imandiravuze
yesaragaruce
anje kukoriki mwisi
anje guchirimanza
vanhu vakome navani voroshe nguwaraje
imandiravuze
yesaragaruce
anje kukoriki mwisi
anje guchirimanza
vanhu vakome navani voroshe nguwaraje
abanyabyaha bose
bazabonisha no bajye mu muriro nguwaraje
hazabahwigihe
cy'umunezero pe
ku bantu bakijijwe
abanyabyaha bose
bazabonisha no bajye mu muriro nguwaraje
kumeruka
yesagarutse guchimanza.